அந்தல் அணு வெளி வாமுவல அந்தல் அனந்தார்த்த அந்தல் ஜுகி அந்தல் அனந்தார்த்த எய்துடே அந்தல்
ngonga jati hebe ngala andal ana kani ndartude andal sabi mo wala andal wala bi adna mo wala andal yo bumbe adna kana ndarten andal se ndarti andal fu e keba barke meden adna cekite lobbe lahara ndarten andal andal ni jogi ndimaku ndarten andal andude andal kany wawi andude simudum andude andal kanyum wawi hemde aduna heɓa lahara ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko e sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawde windande J Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal yalla hokke barke andude ngal ɗo andal
gorko e debbo suka e mawɗo to tawa ɗon leyɗe aduna e heɗade kam fuu miɗa salmina on fa sanne oɗon gondi e programme jande dewtere seniinde iwde e modibo mo jom andal wiyeteɗo J Vernon Magi suɓaɗo fa yottina on nde jande e fulfulde woni min giɗo moɗon iwde transwod radio kongol wayraago nden no giɗiraaɓe eɗen gondi fa hannden e jande meɗen ɓataaki kanko Pierre Ɗiɗaɓowo en goɗɗa e tildade e ndeɗo jande ka jonnon ko yiɗumin homo fuu e moɗon faama woni min seyoto e heɓude naa du hewtude ɓataakiiji moɗon non du min jaaboto on so Allah jaɓi ndenno so waɗi noon fuu en njahan yeeso e jandeji aayaji oɗo suura ɗiɗi mo gonɗen e muɗum sabi o suura wonno ko tawanoɗen sagitiraade ley jande meɗen ƴaɓɓiinde hettuɗo to masiŋaaji to o kañum wiyete tappe Alexi Ibo ndenno giɗo en njahan yeeso de ngaren e mbiɗe aaya sappo e jeɗɗi dewtere holliti waajotooɓe fenooɓe ɓe yo ɓuli ɗi ngala ndiyam ɓuli ɗi ngala ndiyam en keɓiino faamude e ley jandeji meɗen welliiɗi ɗi so wiyeede goonga torra muɗum ana mawni sabi daabaaji e sukaaɓe e ko nanndi e mum'en so ni en wattanaali ɓunndu ndu haqqille ana waawi saamoyde ley ton ɗum saabi ɓundu nu wala ndiyam ka so waawataake aseede de ndiyam heɓo e muɗum ko ɓuri hen yo watten leydi ley mayru hebbinendu de ndu uddo goɗɗum kasen ko wiyete e bangal waajotoɓe fenoɓe ɓe dewtere ana wiya de iɓe nandine hono duule ɗe hendu soggata duule ɗe hendu soggata hono hen waawi kañum du nandindireede andon so duule sayfi tawi toɓaali ko ɓuri heewde ko watta de jaangol ana waawa waɗde nden no giɗiraaɓe e dow majjum eɗen mbaawi wiide so wiyeede goonga duule ɗe hendu soggata du maanda muɗum woni ɗen duule waawa toɓude nden no nafa doomaɗo e bangal duule o wawata hewta en ɗum woni nden no giɗiraaɓe waajotoɓe fenoɓe ɓe wala fuu ko ɓe nafata so wona ɓeydude torda hakkunde ɓiɓɓe adama naa du ley dente gonɗinɓe so waɗi noon giɗo ko fotuɗen wadde woni yo woɗɗitaade e golloɓe hono ɗiɗo golleeji yo yoppidinde ɓe e lamɗo joomiraaɗo de lamɗo hinnoɓe ɗum woni kanko e hoore makko mo ɓama anniya jukkirde ɓe no boniri ka jonnon lamɗo yo jom yurmeende hono noon du nimsutuɗɗo so wari e makko fuu mo holliti de mo yaafoto ɗum, mo yoppan ɗum naa du mo yurmoto ɗum. Non du mo jippinta e muɗum jukkungo mo o annini yottinde e muɗum o. Njehen yeeso faa hannden. Nimre ɓurnde fuu niɓɓude ɓe ndesana. Anni kuɓɓe tawaaɗe ana dooma hono ɓee yimɓe. Nden no giɗo, ko kanɗen waɗde hannden e ley ngurnam meɗen woni yo wo'itaade e hono ɗee kuɗɗe, yo salaade naa du yo yoppude ko fordata e sago lamɗo ko de haɓɓooɗen e muɗum e goonga. Ɓe ndaari seyotoraade yimɓe e dow konngi mawɗi ɓoli. Ɓe mbirfintini yaltuɓe ko ɓooyaali hakkunde majjuɓe ɓe faa ɓe njokkina ɗum en giɗaaɗe njaahilaako gonɗe e yonki. Giɗo yo lamɗo faddano en e ɗiɗo kabaruuji. Fadde am nden no yahde yeeso, mi ndaardan hettuɗo masiŋaaji to o walla on faamude annditoore meɗen nde.
So oɗon njiɗi faamde ndeeɗo dewtere, mbinde e amen ɓataakiiji, neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Nden no njehen yeeso faa jooni e ley janndeeji ɓataaki meeɗen, ɗum woni ɓataaki Pierre faade e dental gonɗinɓe ngal. Mo ɓeydii hen kasen e ɓe podana ɓen ndimaako tawe kamɓe e koɓɓe maɓɓe ɓe maccuɓe bonanda, sabi gooto fuu yo maccuɗo ko jaalii ɗum. So tawii e anndal joomiraaɗo men Iisa Almasihu kisnoowo en o, ɓe nda'iri e tuundi aduna. So ɓe mbirfitiima e mayri kasen faandi jaalike ɓe no ɓe mbattinirta ni ana ɓuri no arande ni bonde. An giɗo tawaaɗana hettinii kam, so wiyeede goonga ana boni e taweede, en gonɗini e Iisa Almasihu e goonga, de cagitoɗen wirfitiroɗen caggal ɗum woni woɗɗitoɗen neema lamɗo joomiraaɗo o. So wiyeede goonga, lamɗo ana yiɗani en moƴƴere, lamɗo ana yiɗani en arjanna muɗum, lamɗo ana yiɗani en yurmeende muɗum. Ɗum waddiima hokkude en ɓiyii ko bajjo Iisa Almasihu faa maayana luttiiji meɗen. Yalla so en gonɗini e muɗum e goonga, eɗen kewta yaafa muya lutti e ngurnam keddotooɗam. An giɗo hettiniiɗo, ɗum woni ko kanɗa anndude e ley ngurnam maaɗa. Ndenno eɗen haani waɗde no waɗirteen fuu, woɗɗitooɗen e janndeeji bonɗi, selen e majji, tewten faa jooni yahde yeeso e anndal meɗen mbiɗe dewtere seniinde. Hono hen anndirten ley mbiɗe dewtere seniinde? Yo e taweede eɗen janngal ley mbiɗe mayre. Lamɗo kañum woni dandoowo, kañum woni hisnoowo, kañum ndu woni uditoowo. Giteeji meɗen hokka en faamude muyɗe muɗum ɗe. So ni en waɗii ɗum sooɓe, ɗum woni so en tinnike e majjum sikke wala, lamɗo joomiraaɗo uditan hakkillaaji ɓerɗeeji meɗen. Ndenno ko ñaagotomin woni yo lamɗo jooman hokku en homo fuu faamude anniyaa mum kañum e muyɗe mum e ley ko ngatten fuu. Njehen yeeso faa hannden e mbiɗe aayaaji suura ɗiɗi ɓataaki kanko Pierre o. Ndenno ko hollitite en ɗo en woni tawee ɓe anndanaali no laawol foccitaare ngol fey ɓuri anndude ngol faa gasa de so ɗuurtoo yamiroore seniinde nde ɓe ndokkaano nde. Ko heewtii ko ɓe ko, naa du ko heewtii ɓe ko sellinii ɗii tinndi rawaandu ñaamta, naa du rawaandu ñaamtan tuure mum. Wiyaama kasen ngiroowu lootaaɗo talloto e loope. Sakiraaɓe, ɗum woni ko nde dewtere yiɗii famminden e ley mbiɗe oɗo suura ɗiɗa bo. So wiyeede goonga haana ko haɓɓoɗen e ko boni, haana ko njiɗen e ko fordata e sago lamɗo. So ni en mbihi almasiihu hisini en ko fotuden wadde kanyum e dawrude fu yo andude muyde makko kanyum e habbaade e majjum yo yaade yeso e ley miloji men kanyum e anniyaji meden e yettude kanyum e teddinde isa almasiihu tagudo en o denno an gido hettinido hono hen kabaru gonnalma e isa almasiihu wordi ko fotuda wadde yo yettude lamdo jomirado yo habbaade e mudum yo wadde ko forrata e sago mudum ko nyaagotomin woni yo lamdo joman uditin hakkilaji berdeji meden fa joni de hokka en yahade yeso e teddinde dum kanyum e wadde ko forrata e sago mudum so wadi non fu sikke wala en maunan e andal lamdo jomirado so wadi non fu sikke wala en barkinete e andal meden kanyum e teddinal meden Isa almasiihu yo lamdo faabo on fa handen e bangal ido kabaruji do woni timmode mbiide sura didi bataki pierre didabo nenno joni en jahan yeso de ngaren e mbiide sura tati o do bataki fa handen andon o sura tati o ana modde kanyum woni ko forrata e timmode o do bataki ka fadenden gidiraabe min daadan hettudo masinaaji to walla en fofitirde en nanan e wogeji seeda sanne en jahan yeso giraabe fa joni e jande meden bataki pierre didabo nden mi holliti en e ngaran e mbiide sura tati o hala gartol jomiraado men isa almasiihu woni ko warte fa haltane en sakiraabe am horsube o woni bataki didabo mo minnan min on e le didi di fu mido yidi heedintinde e hakkilaji mon anniyaji lobbi fa miccitodon halaji di annabaabe senibe kalno gilla ko boy kanyum e ko jomiraado men kisinowo o yamiri ko nelaabe e mon andini onko gidraabe hettinibe ido halaji yo halaji teddudi jaati kanko pierre mo holliti de o mo yidi heintinde miloji mabbe be anda ko lamdo joman tawa ana fodanobe ko lamdo joman tawama ana famina dental goddin bengal sikke wala e ko boyata o adna waran timma gidrabe mi holliti endu so lamdo joman wihi nyalande wotere ana nandine e nyalade ujinere nadu nyalade ujinere ana nandine nadu dubi ujinaji ana nandine e nyalande wotere yeso mudum denno gidrabe anden hunde fu yo e muyo kanko Isa almasiihu o woni ko latorto un sabi eden kani dotanade kongol makongol nde wonno mo yoppiri en dewtere seninde nden dewtere woni dewtende gonɗen jangude e ley muɗumde giɗiraɓe ko ñagotomin woni yo lamɗo uditin hakkillaji ɓerɗeji meɗen fa joni e dow majjum mo wihi de haalaji ɗi annabaɓe siniɓe kalno gilla ko ɓooyi kañum e ko jomiraɗo men kisnowo o yamiri ko nelaɓe e mon andini on ko giɗiraɓe annabaɓe ɓe tawama an haala gartol Isa almasihu gilla mo warali non du caggal muɗum nde mo gabbitino dow kammu caggal mayde e pinal makko ngal nde non du mo yoppidi talibaɓe makko e dental gonɗinɓe e makko ngal mo hollitiɓe de mo waran du na du mo wartoto ɗiɗaɓal de mo yaada e tawaɓe ana gonɗini e makko ɓe nden no andon o aadi ana heddi fa joni non du almasihu Isa waran honno wiiri noon jaati sabi haalaji makko ɗi geddi fuu wala e muɗum komo wihi mo waɗan fuu ɗum laatoto sabi mo lamɗo joman haalowo goonga nden no ade andude ɗum ɗo e nelaaɗe naa du e nelaaɗe cekitotoɗe ɗe jeyroɓe yimɓe jokkuɓe giɗaaɗe yonki mum en ɓe garoyam haala jeyroɓe lamɗo joman du warte haltane en nden no manda muɗum woni ɓe yimɓe tawete ley dente gonɗinɓe ɗum woni jeyroɓe inde jomiraɗo jeyroɓe du ko lamɗo joman tawa wihude ko woɓɓe won ton ƴeewiran ko lamɗo joman wihi ko taaɗi sanne naa du ɗum ɓooyi nden no ɓe tawate iɓe jeyra naa du iɓe jeyra haalaji ɗi lamɗo joman wihi ley dewtere muɗum seniinde ɓe jeyran on ɓe mbiya hono fodoore gartol makko nde laati sabi gilla e njaatiraaɓe faa jooni huunde fuu ana wordi e alahaali mum honno worno gilla e fuɗɗoode adnani anni haalaaji iɓe ngarta ɓe wiira e kunduɗe maɓɓe ɓe ley jeyrooje maɓɓe ɗe hono fodoore gartol makko nde laati Isa tawama ana wiya gilla wana jooni wartan ka faa hannden mo wartaali nden no ɓe heddoto iɓe jeyra tinniiɓe yahde yeeso e ley gonɗal e Isa almasihu ɓe heddoto iɓe ngaɗa ɗum en ko boni ka andon ɗum fuu e taweede lamɗo kañum woni joomiraaɗo non du komo wihi waɗan fuu ɗum woni ko laatoto nden no fay so ɗum taaɗi anden ko almasihu Isa ɓami aadi waɗan ko mo yottinan ɗum honno mo wihiri non ɗum saabi eɗen kaani tinnaade e ley gonɗal eɗen kaani yahde yeeso e anndal muyɗe makko ɗe hono hen andirten muyɗe lamɗo joomiraaɗo yo e taweede eɗen ɗowtano miyɗe dewtere seniinde yo e taweede eɗen njaha yeeso e tewtude andude miyɗe dewtere seniinde nden no giɗo hettiniiɗo yo lamɗo faabo en faa jooni de hokka en taweede yo en yohooɓe yeeso jaati yalla teddeengal ana woodanomo faa abada nden no yimɓe heddoto wiide hoto hen fodoore gartol makko nde naa du hono hen fodoore gartol makko nde laati sabi iɓe mbiya gilla e njaatiraaɓe faa jooni huunde fuu ana wordi e alhaali no worduno ɗum woni gilla e fuɗɗoode adnani eɓe ndaara naa du iɓe njaha yeeso e yegitinde ko lamɗo tagiri kammu e leydi fuu konngol muɗum ko o tagiri leydi ndi ndiyam ndi yalti ley ndiyam e majjam kasen adna o tawano halkiraade e wakkati ilam tuufaandu aaya jeɓɓi so en njehi yeeso e konngol makko ngol kasen kammu e leydi jamaanu kawruɗen o ndesanaama yiite faa ñannde darngal nde yedduɓe lamɗo ɓe kalketeende sakiraaɓe am horsuɓe ɗiɗo haalaaji ana selli nde wonno aduna arandeje o halkirama ndiyam ilan tufaanu dum woni e lew wakkati jamaanu nuhum yimbe tawama wihude ko weli dum en de nuhum tawano wajade be e hula lamdo joman be warta e mudum be dowtano ko kanko nuhum o wiyata ko be jabali yimbe heddima jairude mo yimbe heddima wadde ko welta yonkiji mun en dum woni jaagade sottude soda nyiba cuudi hinno adna o e ko woni le mudum fo faabe miilali be yahalali den so kanko nuhum demo tili wonnude laana kande mo naati le makka kanko e galle makko de be danni ko he mabbe deuter senio holiti de non woni ko ilam tufaandu tawa an halkira adna o e wakkati jamaanu o gorko den no gidiraabe non dum wordi fa joni o adna mo gonden e mudum o du waran halkaade ko boyata halkerinde deutere sininde hollitide dum wadiran yite den no yite woni ko o adna mo gonden e mudum o halkirto gidiraabe tama on wattani hajjille e dido halaaji andon so wiyede gonga fay goto dadata e majjum so wana tawado an gonini e Isa Almasiu sabi fadde on masiba mawde wadde deutere hollitide tawabe an gonini e Isa Almasiu e gonga be fu yadan e makko sabi Almasiu waran nabitabe nenno e do majjum ko fotuden wadde ko yo teddinde kanko Isa Almasiu e gonga yo habade e makko eno handiri yo wadde ko forata e sago makko an gido hetinido hono hen dido kabaruji wodiri e mada hono hen woni ko famida kabaru gartol Isa Almasiu didabon anda ada hani andude fa tiida gartol makko wadan honno mo wihri non jaati denno e do majjum so ada yidi dadude e wakkati on jamaan un gonga ana moddo wobbe meden tawa dali aduna ka anden fay dalube aduna be matan kabar mudum nenno gidiraabe ko fotuden wadde yo nimsutude gilla wakkati on yottaaki yo habade latuden gotum e le gondal meden e Isa Almasiu yalla yafamu ya lutti ana wodano en ta taweden eden biha e le miloji meden na le yonkiji meden hono fodore gartul makko de laati sabi gilla e njaatiraabe fa joni hunde fu ana wordi e alhalimun honno worduno gilla e fuddode adnani ta mbien hono dido halaji libbeji meden sabi wiide non yo hollitinde so wiede gonga en wattanali gudnal fu e halaji lamdo jomirado di e bendara yegitidde lamdo tagri kammu e leydi fu kongol mudum o tagri leydi ndi ndiyam ndiyalti le ndiyam e majjam kasen adno o halkori ilam tufaan e kongol makongol kasen kammu e leydi jamaanu nadu jamaanu mo kawruden o ndesana yite fanyande darangal nde yeddube lamdo be kalketende sakiraabe am hosube pati njegite o gonga to jomirado nyaloma goto ana way honno duubi ujinere ni dum wonno ko tawano min hollitinde nyaloma goto yeso lamdo joman o mo jatiro dum hono duubi ujinere du o mo ewira dum hono nyaloma goto denno gidiraabe anden lamdo yo jom bawde faddi am yaadi yeso mi tewtiran hettudo masingaaji to o walla en fofitirde e nanande wogeji seeda Thank you. tiyaba fa sanne e kongol makko gol kasen kam e leedi jamanu mo kawruden o ndesnama yite fa nyande dargal nden wonno ko yeddube lamdo be halkirte e gen yite nden no ay jetti do Pierre wihide sakirabe am hosube pati njegite o gonga to jomirado nyaloma goto ana way honno duubi ujunere ni kadu duubi ujunere ana mbayanimo honono nyaloma goto ni jomirado taadinta tabintinde fodore mun no yoga yimbe pamirta taadugol ni o munyando on tan sabi o yida fay goto halko ko o yidi de yimbe fu ngarta e makko tuba anni manda e fayde munyal Isa al-Masih anni manda e fayde munyal lamdo jomirado hedande e bangal enen bibbe adam ndenno anden so o taadi fu o mo heddi munyande adna o ka jonnon wana non fey yimbe hewbe e le o adna ana yara kanyum en woni jom en sembe e jom en dole tawene ko lamdo jomano wadata ko fu nadu soni wargol mudum gol taadi yo fa hollita munyal mudum e jilli mudum e bangal enen bibbe adam dun sabi eden kani tawede ko fodan toden ko yo nimsutugol kanyum e hulle inde jomirado e le golleji bondi wadoji le odo adna wakkati meden o reggoyke sakiraabe ndenno e dow majjum ko nyaago to min woni yo lamdo hokku en tawirede kulol inde mudum e gonga yo dum fu wada laato e dow alharma Isa al-Masih amin
ko petti do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 21.1 Abidjan 06 et Soudou Radio Transnord Radio Le lampe Hollou en Wakati Gwoto Kassel Tawe et Ngouri et Ngouri Tchete 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 T